yathuthi yaphelezela. Uthande nginalo luya ngokuyaluyehla. Engathi kwanele manje, engathi kwanele. Ungendiso kwebola. Ngishonisa le, ngisale. Ngishonisa le, ngisale. Wena ungendiso kwebola. Ugisa ngamezweni lo baba.
Uyakuhlonipha athaqale ngokuxolisa kuphela ama-secret alidlula iqakala isokisa ngiyabona ngathi aswani hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila usathane owakhe ibhokisa I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo enganayo kodwa ngiyalazi iphupho lakho wena sise nasombelief mangibabhizi ngigijimisa leyo mpilo esinganayo yeah my past is nothing pretty there's some things you ain't forgiven I just ask that you give me a little faith ngiyangabhayiza nabothile nabosandra nabosindi nabo wakhalinye embezi bona cha ngeke ngilinge ngiphinde ngizwile ndezwile ngikuzwisile ubuhlungu kodwa uright nibaningi nibaningi necherry yami kunomngani nami kunomngami lapho kuwe.